question I wako handle. The way you take me to the angle, when you human be, I'm an angel. If you want to my heart, go, I'll give you baby carigo. Kidogo changu ndo chako, ongeza njonjo madogo. My sherry koko, kwa balidi nipe joto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa doto. My sherry koko, kwa balidi nipe joto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa doto. Paranawe, paranawe, I want to see you dance. Paranawe, paranawe, I like the way you dance. Paranawe, paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe, paranawe,
paranawe. Hivi unasokota, jicho lako lege lege linadondoka.
Nakuuliza,
hivi unakamota, panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza.
Pretty girl, nasty, nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepigwa pasi, sura mbaya dawa yake makeup. Uwe kiwembe, nakula kiporo, nimesha penda sijui kasoro. Jirembe, uwe mororo, kama huna shepu vangi godoro. If you want my heart, oh, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. My sherry koko, kwa paridi ni pejoto. Yundo ituange kokoto, peku peku kama mpoto.
Paranawe, paranawe,
I want to see you dance.
Paranawe, paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe,
katamu mina kajua uwa, na kanavojisha uwa uwa.
Ulimi pipi,
sinapu na vima uwa uwa. Kidomo denda ngozi murua uwa. Ausha, ashawa, pauka, pakawa, inuka, pagawa. Zinduka, mandawa, pinduka, kagawa, karuka, mabawa.
I want to see you dancing. Paranawe, paranawe,
I want to see you dancing.
Paranawe,
Shaki what your mama gave you. Shaki wanaona wevo.